Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde sakirabe hedi be jam nyalle modon ne goni albaare no gadi di lewru juliya hitande 2026 Ousmane Nyaale buldo kabaruji do ganyi kante wonen to boggi jande to jaado jolaari ronki danyude warti fuddidinde gunda modon le leedi modon don yo Tariki Aissata Kante jano do witte witte wirfiti wartude kai en paman kabaruji kabar makuli kabaruji di dugola yigaaji ana wada basiji leysa hengel ley ton gande kolitande alalbare handen akled holi tiwide gobe joggide kabar nyande fuburi nangude nokkuje kan ittete edi woni sembe kabaruji di bismillah mo heda studio tamani le malli nyande fu himbe buri nangude laawi ya golla njolaare ka non batte tidalaji naadu wasude kebal yo gabe ana mirfito wartude le mabbe ana hen Aissata Kante e iwo kai o ngartude njolaare handen ana wada ana golla no hore mudun wadde golle de mal Fatia Tara ko yano e ka yano kai dun hawre mako andi ko hebine ndo faccitango Ali Cisse
neddo tinnido wala fu ko ronkata non wawu hala em holitiri wiide ka do hala kana tabiti jaati do kanko Aissata Kante bittunodo so warti kai chagal ti dalaji kewudi yewide mudum ele dawol mako chagal leyndi o warti o jodi ke nokku mako mo wada ton golle demal mo hebata e mudum sanne
no
gartu nomine golle neddugol kalsi gadan nomi mi hebe resande hore am kalsi seda lehem mo puddir mi golle demal kulle kecce demam mi hono dandi kanye papai papai o kaso mi itti mi de wawi hebude hen million sefa le on do nokku mo gollata golle gesse mako o bisimini me kanko e bandira mako worbe ngarbe faabaade mo e le golle o yaa sukabe didom Aissata Kante yo neddo jattita tum san sabitinare mudum ngami andina um tan wiide nyalawma hande o lawol latigol sababu o yottodo wondo lataaki ko nebi fi e do lawol witta witta wala ko sindi worbe kan e rewbe mo fu hore mudum habonto Allah daronto mo fu e do gol lawol ko milotom worbe ana wada fu rewbe ana wada kam en du yelan heba dabde sardi police en farati mudum kana momni san Aissata Kante ka ana narda jokolbe tinno heddo le leedi mu en kollatum sabi le wi mako neddo so aratinni ko jidda golude fu ara wawi golude dum tabi a yaltayi nokku madam
ittugol kangel latake sababu keso wadde basiji le sahengel tongan ONG noddirte do projet de données sur les lieux et les événements des conflits armés ak led alal bare hande no gadi de lewru juillet ndu holliti wide nokkuje kangé ngana tan joni en nokkuje kebal wodi gube jogide kabode ngadi de nokkuje sardije don ko holliti wide gollirde de fabedere en famu anni ko Ali Cisse hebeni en
le ndedo tongan bindad urto fedne bi noddirta akled ana holita ele mudum wiida ila hitano 2015 bilisaji bangal politique jubinaadi le leedi Burkina Faso Mali Niger sa daddi dum temdere joydi ka fu itugol kangi koyde mudum ana hen somi bettige hipangoji ngatteri fewde konvoangaji fayto yimbel dido nokulle don to kangi itete latike markaz gube jogibe kaborde non holitiri wiida tongande ele wi mako faham gube jogibe kaborde hono jenim golidowe al ida waiti damaje yogaje wadi nokku to landinta haboji mu'en edo wada so kabtobe mabbe heba natude e gollobe damaji ngombe le dido nokkule suuda kaborde mu'en mu'ina bomboje mu'en tawi anditaka le ndedo tongande holtamadu wiide bonanda o fuddi sottude ko heewe tordaji jubbinade le dedo leede sabi golle yigaji fu wana to damaji to hore watta atawam badale mudum nadudo laawi jawroji dido damaji gube jogibe kaborde nyaloma hande o yida tam ceutude heedinde hore mu em tam ko hebetele dido nokkule ebe jidi donnude lam mabbe do bendo yimbe kay nokkule to be gonle mudum nam holitiri wiide faham tongande
sariya kabaru be bi jambade lamu wari e timbude ciagal yabbugul sed altiner hecci kenyan holitingol hakkilo procureur general la kenyan anden avocat en sagantobe ngadi nyagunde jimu ben hal hakkunde parke oe sagantobe wadi handen le sariya ka ciagal dun ana doma handen doma nyalande hende holitete ko timma du mudon
Sijo Tamani mo Fondation Irondel do Mali do kany e gollidimbe mudun radioji e teleji Mali Irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne e gouvernement norvège
innirabe ana mbawi sanne yonnyude sukabe mu benna sini ana kasindini nyalmade dum benna ka non so wari e yubude be mbaylitan hala hono wori Ali Cisse
leleede amen di yantude ina mudum kalsi ko nyalmi dum saatu yo jondorade basi wana kanko batuma woni penno kaado hala nyende wotere ina mako kurutum wari do mako wi o faabo dum biyan debbo nyalman kalsi sa awon min jiddo yobude kalsi walde amen so mi heba e kalsi o e juude ma no latto yaagi mawdo e juude am min tottete dum so lando jabbi jango batuma ka kaado hala ina mudum yurmini kedun sanni dom uti portefeuille mako iti kalsi ko ondo nardimo o hokki dum weeti mudum batuma wari jantude ina mudum no o yotti do mudum do so o hali hala kalsi o fu inni ko o dom jabi mo an waddi hore mada aduna ko keddal nyalomo hande o ko fu sabi aminno tagal ka do hala ka batuma dom dari hebay fu hala ko wawi jabaade inirado hay tawede dido nyamaneji ka yiggitama fu dum hatta mo warde kasem o wiya bi ko o nyalmom a biya dabbo o dum wawa salade hokkude inirado o kalsi ko sabi innaka yo innaku
Mali, Niger e Burkina ana jidi bisminde Coupe d'Afrique des Nations hitande 2030 de honjotobe kabaru haru caldi hewbe cultivité e leede tati doni AS e leede tati AS ana mbay welde hore hokkere bisminde o coupe sine joini talki mo benano mo ire micintinde wiide leedi e de leede tati cagni joininde kan yo leedi malindi non dum wadi le hitande 2020 sakirabe do kadde kabaru yidi kikida ko ka kedde heda do sedde yewtere de waran jukkininde yewtere hande nde ana fawi dow kabaru e talki ko wiyete RSI wultama wiyede nafa mawdo woni dow mudun won du hono neddo hanne watta fusini a yobi darta hewde hebude talki mudun fa beedure nden fami anni jantore nde dow faccitango min e Mamadou Samaseku tal ko no dirte reci yo windan deno neddo jobudo kanye du nokudo kalisi onati e wi modibo sogo ba dum ande bangal ko wiete gestion administrative financière et comptable kabaruji nafoji fu ana kan tawede le reci dum holitata gongaranta ko mudum bangal saria
numero de reci
numero tal ko rundu nyande du hokka bindi yotore jom ma gullirnde kalisi nellete mudum bindi yotore jobo o wala futi jobo ko dum sabbi dum jobo sifa yobbu ngol to tawi kalisi hakika ma dum
Rafi hokkude RSI na ngimminde dun ana waabeede de yurko yurko woni hakkilo Baba Boubacar Keita secrétaire général fed de nodirte en comité de pratique en matière de lutte contre la corruption
souvent les gens me talki bi kalti mudun na wata ko be chuudi no la hulta la rafi la bal an mi ngi bu re ko war mo no dun sa mi bitti ala ji la rugul no kala ko golla le bi ni kalti mo yata fe ele wakande le di
e wi docteur Aïcha Traoré njangino Institut universitaire de gestion e resi wonantal ko boddutan de windande ana beyde labal kalis odo nati e semmide denagu mudun bangal saria jaguji
honi en pavoto e li abaron denagu kimido golle o de feraji gollete le mali tongode mudun noga en nay bangal am sadaji na wajimbina yo resi ngaji e kalsal ki lidi jawdi nokorandi hakke du sapu e li nokuji e modi
landade e resule resi e golle mo kala hani tabade sabisini wonko wadi dum holdata dalili ayobi e fa gedal do futtote hakki mudum